Atawa kulembeze w'ekitundu mu district ya Hoima baaniriza obweyamu bwa President Yoweri Kaguta Museveni obw'okusuumuusa n'atamalwalira ag'enjawulo. Bano bagamba nti kino kyalwawo nadda era nga kya nkizo nnyo ddala mu by'okutuusa obuweereza obulungi eri abantu. Mu lukungaana lwa campaigns ze olunaku lwa jjo ku kisaawe kya Boma, President Museveni yagambye nti eddwaliro lya Kigorobya Health Center 4 lyakusuumuusibwa n'ate okufuuka eddene erya district, ate erya Buseruka Health Center 3 lidde ku ddaala erya Health Center 4. Kaakano ssentebe wa district ya Hoima Uthman Kadir yasanyukidde ensalawo eno ng'agamba nti amalwaliro mangi gazigafiibaana n'ekizibu ekyebbula ly'eddagala n'abasawo abatamala. Ono yakubiriza n'ate abatuuze luddeyo naddala abakyala bazito okukozesanga amalwaliro ogano ng'erya Kigorobya okusobola okubayamba n'ate okutindikanga olugendo lwanvu okugenda mu ddwaliro ettene lya Hoima Regional Referral Hospital. Ssentebe wa NRM eruddeyo Savannah Muhumuza naye yasiimye President era bw'atyo n'agamba nti amalwaliro gano okusuumuusibwa akikulu nnyo ddala n'ate mu kuwagira abakyala b'embuto wamu n'okuyamba abantu abalala bonna ababa beetaaga obuweereza.